Salam pour les amis qui ont mis à c'est magnifique. Ni pour salam, attends si j'ai.
You listening to DJ Flix?
Bino no Nigeria, Bina ni angamia, Benzi toi dalika na poki dali. Nimekusahau na kumbuka tu lako jina kidogo angalau beho wa mizizi soku katashina penzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina nime ukanithara Vicenti haba mfuko mechina nando uwezo wangu ni kuishia ninge kupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema misi na gari kupa nini tena kukumeza ukate nadeke nadekesu nadeke nadekesu nadeke
you listening to DJ Flix Wabem
nadeke nadekesu nadeke nadekesu nadeke nadekesu nadeke nadeke. Sham, mtoto kanikabiri hadi na kamkam, uminambili alfajiri na nishambesha nyota, cheo chake kikubwa cha mapenzi kanjaza kanchota, kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza, unahatarisha penzi langu moto kunguza nishakusahau na kumbuka tula kojina kidogo angalau beho wa mizizi soku katashina penzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina nime ukanithara Vicenti haba mfuko mechina nando uwezo wangu ni kuishia ninge kupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema misi na gari ninge kupa nini tena
You listening to DJ
kutoka kwenye kitanda naitumia.
Hiyo kota
hiyo na kwa juu chini meza mia.
Hiyo kota
sungura nipe karoti maragi sijazo.
Wishinge kwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Mama niwe fundi kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, oh. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Oba sijilegeze ni kubebe mbebe 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 mbongoni. Deka ni kudekeze ni kutunze kama mboni. Wakija wapoteze ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone uwabami jo ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone uwabami jo basi cheza na mimi.
Moyo wangu mwaro paini mchungu kiuziwa same mara sabini uo mzungu sajaliwa kepena juu majini kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini kwenye tundo kama njua. Moyo wangu nyama koti usini jena kibiriti.
Asawe
benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe
nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti.
Asawe
ile siningia shetani nawe ikaja kukuchiti. Koba sijilegezi ni kubebe mgongoni. Kitandani ni kolezi kwa miuno ya kingoni. Kisha nipembeleze nirudishe utotoni. Weka mate niteleze kama nyoka pangoni. Oh baby, asete sikitogo oh banwecho ululu feni. Oh baby, asacheza nikone uwabamijo basi cheza na mimi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama.
Ainama, ainama.
Asa onyeshe.
Ainama, ainama.
Unacheza.
Ainama, ainama.
Unataka maji ya kisima na mboga kuzutamba.
Ainama, ainama.
Hebu onyeshe.
Ainama, ainama.
Unachotaja.
Ainama, ainama.
Unataka kupiga deki wima umesimama.
Ainama, ainama.
Hebu tuonyeshe.
Ainama, ainama.
Unapiga ye.
Ainama, ainama.
Si unataka the pool table samona unakibana.
You're listening to DJ Afflix. We're back.
It's crispy the truth.
Oh yeah, wana kwa kiko. Ni pesa moze yo. Kuja kuja kido. Anyongeze miko.
Crown, girl, pick up your crown. Yeah, do it down.
ba koko kutoka mazabe picha twase twanga kisera poti isa twanga kwakera watajali kemoko. Cause I just wanna let
you listening to DJ Alex Wabem
African music. Mama African music.
Katika nina midali kaya rumba kibao kata kinyonga mfuko nina mavumba lungu nichi lina sunta yani bo 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 kana niko shaga ro o o o yani nasimama dede dede kakitingisha bo 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 bo. Baby girl dance for me one time ni unofeni kunata tena jifunge na ngata zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time ni unofeni kunata tena jifunge na ngata
la 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 la
katika 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 katika
yani katotoka ni ako nini kamekazika nini nini nyuma mbwi kako mbwi mbwi kana misifa shangi nini likavizia kitambo leo kamenasa chambo kapakia na mgando kajegeje karambo kana michezo ngoma nisindi mbali zombe na minampatia zapuani muogo ajangome leni kana niko shaga ro o o o pagana si mama de 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 kakitingisha wo 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 bona bona tendea yani siwezi kutembea cheche vena chechenea yani adina legea
katika 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 katika
foundation wanja nyule bei kiwanja dinga kwanza shopping mwendo kuchanja sponsor danga kuchune komesha vianga basi zimba kamba ulo waki kuchamba oh la 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 Chelsea mangala Wakanda oh la 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 tukale sangara kwa Mwanza oh la 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 nyule chotara kinanda oh la 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 yeto papara misamba
chombo chombo
chombo kana kwenda na fashe
chombo chombo
chombo kana ngozi ya loshe
chombo chombo
chombo pechi chumba ni seble
chombo chombo
chombo taka pele ka ukwe macho yako na lewa mie figo mkali ya nyongo pekecha pekecha ulindi ulimbombo mini wako ni nganga nie kama mbozi na kimondo nogesha nogesha pekere na kamongo ah baby baby mwaza kumta daddy izo fuja chumbani mbetuka binuka kwa baby baby oh la 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 Chelsea mangala Wakanda oh la 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 tukale sangara kwa Mwanza oh la 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 nyele chotara kinanda oh la 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 yeto papara misamba
chombo chombo
chombo kana kwenda na fashe
chombo chombo
chombo kana ngozi ya loshe
chombo chombo
chombo pechi chumba ni seble
chombo chombo
chombo taka pele ka ukwe
what's up making money was the plan yeah. I'm gonna get them by Jagabana. Girl, I always say you down yeah. And anytime that you're feeling down. Mama say, girl, make you settle down. Then I say, I don't get you down. But the smile make you know the frown. Say, no one can put you down. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. We go there. Win, win, win. If they don't like, not them know.
Joni taga bebe, utam tam, shoy naga doze. Babu yuma shapam kumbeze. Zaga ziki ziki, oshe. Mtoto na mabigi biki, oshe. Kitanda nini kwichi kwichi, oshe. Asa chuki chiki chiki.
No she de make me losing control. The way she want to waste, feeling me slow.
Oh, jingyo, anani changanya jingyo.
Shombe mtoto laini laini anawaka waka wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapa tapa minawe paka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mape.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kutundu kitandani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kukwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kabiribiri. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Fanga nikande kipanda uso tufunikane. Kanga nipitishe bodala uko tukakutane. Tanga siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea ukintazama yako macho. Yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Bidu kunibidua, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kiangazi masika ukichanganya vyote vikashuka kwa vitanielemea. Takosa pa kushika ntavavanya. Wewe ndo mwandani wa nilokuzoea. Ntunza vyangu visiri mwenye kunisitiri. Fundi mitambo kinga
yangu ya mwili
sielipabiri kuchoma chango. sitaki kafiri jangiri mwingi wa mambo moyo waka ukatiri kondeshwe wili ajifanye rambo unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatana nami si unajua nimeumbwa na wivu kidogo tu pressure ya shuka ya panda ni aidi kama utatulia baby ni aidi kama
utatulia
sibaki nkashika tama
utatulia
baby ni aidi kama usinipie changama
tunapita kama kupata kwa zamu uzamu yangu itafika suzi kana damu kesho taja nizika kila ningependa fahamu haya mateso lunipa Mwambieni, aloni njima mimi, njoka mpa Kupata foreni, na subiri yangu mimi, ata chelewe Sina furaha na igiza, ili mradi, watoto wasijisi vibaya Huyu mdogo anauliza Daddy, mama mehama kaya Chakujibu sina na baki tu kusema
Atarudi
Atarudi mama
Atarudi
Anawapenda sana
Atarudi
Atawaletea zawadi
Atarudi
yeah. Atarudi mama sana
atarudi
atawaletea zawadi
atarudi
siwezi sema sijui tatizo hali yangu duni imefanya ukanikimbia ni vyema ungefanya maigizo mara kumi usingenizalia ingali mapenzi pekee ningesema ni changamoto nijifunze ameniacha mpweke na watoto ni watunze ila siwezi mlaumu wenda yupo sawa kipato changu kigumu kutwa bumunda na kahawa Mimi joka mpa Kupata foreni na subiri yangu mimi Ata chelewe Sina furaha na igiza Ini mbadi watoto wasijisi vibaya Uyu mdogo anauliza Eti dadi mama mihama kaya Chakujibu sina na baki tu kusema
Atarudi
Atarudi mama
Atarudi
Anawapenda sana
Atarudi
Atawaletea zawadi
Atarudi
yeah. Atarudi mama
Atarudi
Atarudi mama
Atarudi
Anawapenda sana
Baby.